Okutandika business tewetaaga capital, wetaaga magezi.
Twagala capital, amagezi twafuna.
Of music again.
Bosi
muline buza sente zatandika zavawa. Akatao akatufu kewasoma kokadawa. Era nebuza oyopani chikachi go watambuza. Era neunya bagula mudolo beze waka. Atalina sente tafumitalina si balugera takuwa kapito na magezi weraba. Atalina sente tafumitalina si balugera takuwa kapito na magezi weraba.
Twa lugeze twagala kapito amagezi twafuna.
Twafuna
oya takuwa kapito na magezi nyabula. Twagala kapito amagezi twafuna.
Amagezi twafuna
oya takuwa kapito na magezi nyabula. Sikulimbe bibozi tebiyamba, jagala kapito chingamba. Business nkule na nyamba awobero nyambye.
Muline gumba biolina simuge sala jensaba. Na ya magezi manji gugaba ensobi mubunjezi nkoze.
Amagezi muliro na yogono tegwaka. Wegendereze munywanyo jakocha.
Banduke mukwano nkubusa. Wandenga bebalina byetunonya.
Muline gumba biolina simuge sala jensaba. Na ya magezi manji gugaba ensobi mubunjezi nkoze.
Twagala kapito amagezi twafuna.
Twafuna
oya takuwa kapito na magezi nyabula. Twagala kapito amagezi twafuna.
Amagezi twafuna
oya takuwa kapito na magezi nyabula. Twagala kapito amagezi twafuna.
Twafuna
oya takuwa kapito na magezi nyabula. Twagala kapito amagezi twafuna.
Amagezi twafuna
oya takuwa kapito na magezi nyabula.
Set your beats records.